Chelele.
Sile yalikula akavimba kaja toto mzuri aleza na yule jamaa mwenye mahela akanyacha nanja mwenye mata yeye akanyacha nalia na mola aliwa leo nalia na mola onae yule alikupa wewe toka ni nyima mimi kama riziki anatoa yeye basi nitakosa mimi ila mola ndo anayetoa tena kwa fuleni hata kama niko nyuma nitapata rasima asile ana maana yule mimi na yule tulipendana yule ale tushelele shelele shele tushelele oh ale tushelele shele tushelele shelele oh Shelele, 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 bom. Ale, shelele, 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 wa eko.
Sound.